Ya bona wena ngizokushada. Esimathatha ngizosithatha. Ngizothumela abakhongi. Uzoba undu nostafa. Ya bona wena ngizokushada. Esimathatha ngizosithatha. Ngizothumela abakhongi. Uzoba undu nostafa. Inhliziyo yami idale iquma njengenyamazane. Umuhle unodoli idale bathu senomona ubabe. Bamba isandla siqabuzane sihlabele lo ngomzalwane. Sondela lana sithandane njengosamkelo benombale. Yabona wena ngizokushaka. Esimathatha ngizosithatha. Ngizothumela abakhongi. Uzoba undu nostafa. Yabona wena ngizokushaka. Esimathatha ngizosithatha. Ngizothumela abakhongi. Uzoba undu nostafa. Mashami shami 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 shamile. Wena ongiphakelayo mangilambile. Ngigijima ngolimi ngiwunambithe. Masungithinta ngezandla zakho ethambile. Turn around ishaye 360. Cool ingubo ngibona i-drumstick. Enqondweni yami ukhosi traffic. Awubu yazi, awubu yazi. Yabona wena ngizokushada. Esimathatha ngizosithatha. Ngizothumela abakhongi. Uzoba undu nostafa. Yabona wena ngizokushada. Esimathatha ngizosithatha. Ngizothumela abakhongi. Uzoba undu nostafa. Mashami shami 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 shamile. Wena ongiphakelayo mangilambile. Ngigijima ngolimi ngiwunambithe. Masungithinta ngezandla zakho ethambile. Mashami shami 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 shamile. Wena ongiphakelayo mangilambile. Ngigijima ngolimi ngiwunambithe. Masungithinta ngezandla zakho ethambile.